DJShowstead.com.
Three. Yeah, that do.
Ladies and gentlemen.
No, not that side. Kineza.
Sindang.
Mr. Harris in the building.
Yeah. Come with Mr. WhatsApp.
The official.
Ray D.
This is T-Flex.
Ukuchilisha ni more than 2 days. Gato atatu saka mana bondinsh. Ni live tutamba mu movinsh. Nechilengo kuya padi wa kukash. Kwa liwa na babuela muchungulo. Kwa liwa na bengidi kamu mangulo. Alefotula putukisha notulo. Nga kulifa chibi for kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. Four days. Ifo kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. 4 days. If I get 24 days,
oh, jingilika, pala bafu makala bona fika, chawele keta no mwini nabika, lika no mbamba wele lepika lika, alabane alabane pwa watatula langa ingombe ile deko kashile sangwa nsipende nsipende, to chibusha chibebe chibebo kufuma ni sando kuwela ni Wednesday 4, yeah, ngakoliko GP, davoma no kulwale lapo BP, chubwele la maboga de nichi, na wele logo sanga muma jizi, yeah, ipopo, lage la gofi, loko, shake shake, boko,
popo. Kwa liwa na babuela muchungulo, kwa liwa na bengidi kamu mangulo. Alefotula putukisha notulo, nga kulifa chibi for kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days, 4 days. Ifo kefu ni 4 days, kefu ni 4 days. 4 days, 4 days. Ifo kefu ni 4 days. Gatu wate watu makona foni. Wezo mubebe beba queen olo body. Watawela kushimike for chale. For tuangele winwe for chali loko twadi. Kwa lifia wakashana kotwadi. Yaba shikote wana mayo aweta kwadi. Bata wa mayo kovadi. Sile queen wino wino waishi mashani. Ifo tagetu kwa ngala 4 days. Takulipwa tibala komela geti. Chikulufe kwa shini tuleshita weti. Tatusaka mwana nangu tuwa isaleti. Ukuchilisha ni more than 2 days. Gatu wate saka mana bondinsh. Ni live tutamba mu movinsh. Nechilengo kuya padi wa kukash. Kwa liwa na babuela muchungulo. Kwa liwa na bengidi kamu mangulo. Alefotula putukisha notulo. Nga kulifa chibi for kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. Ifo kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. 4 days.
Ina luba nkamoneka machacha. Baka demi dune mikaba ni kwacha. Wafya na kosanga raba ya mubata. Tata tula igeve la bobe kusinga bata. Fweba ichaba chula kovwino. Na kareki tano wino wino. So ya matuwa loko selete. Niko zinga kana nande chupusele geni. Chimo limo tula luba nolo 1 week. Ino kuhile meno kuchilabe na John Wick. Bamba fuje masone minyasipi. Tetumbo nengo ufwele masiki.
Ukuchilisha ni more than 2 days. Gatu atatu saka mana bondinsh. Ni live tutamba mu movinsh. Nechilengo kuya padi wa kukash. Kwa liwa na babuela muchungulo. Kwa liwa na bengidi kamu mangulo. Alefotula putukisha notulo. Nga kulifa chibi for kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. Ifo kefu ni 4 days. Kefu ni 4 days. 4 days. Days. Days.
Flex music.
Bosoka kamfwa. Back to a Palusaka, West Coppola Boys, 365 Tiagach, Commander Devo, Mr. Gondu, Commander Rafik, Mr. Venon, Commander Maina, Quick Primo, Snowden, Bede Dube, I'm a Selimani, Mr. Kish, Gach, Jen Kalo Sunshine, Ela Nigga Duba, Big Kalaba, I'm a Fabat Shine, Commander,
T-Flex upon the mix. DJShowstead.com.
Sign up.